beaten and they beat.
Yo, Amajino Barrios, hakuna kulia tena. Stop crying.
It's BLMK, another mommy yo. Every time I think about you, mommy yo. Every night I dream about you, I say message to radio. Sometimes I feel so bad. Whoa, enemies in them eyes on me. I got no time to feel alright. Jala wobi kelo nyamugole, nango tojo tere bajaja. Nendongo peperi, nyapa kinjo weko kwa kacha. Aloko wanga nwingi pe, kayo mami wekwe iku yu. Nyingma uya kisi yota winja, bengi pekamwa. Aboi mabedonge loko koma, nangu boda bedu chogu. Nendongo peperi, weko riku talu chogu. Kanange timiru guru, abe kudake nanda genyo. Mami timidwo guruo, ave kuragena ndagenyo. Mami yo, every time I think about you. Mami yo, every night I dream about you. I say message to radio. Sometimes I feel so bad. Whoa, enemies in them eyes on me. I got no time to feel alright.
Sema mami na manisha mapenzi. Njo basi kwangu ni kubebe buyenzi. Yata wajinga wakinyona mshenzi. Wendo wangu tukimwa na sito kuenzi. Nipe penzi la ukweli usije ni enzi. Nachotaka penzi la moyo ni enzi. Kwetu kwa ukweli mimi sito kuchenzi. Wakinitega mimi ini mshenzi. Masira wa mta wamenona mikicha. Yote sababu po mami mina laranja. Basi nipe penzi wanaona lia. Ukinipa basi mimi wendo wangu sibe mia. Ama jini nipo kwenye game nina wapa.
Mami yo, every time I think about you. Mami yo, every night I dream about you. I say message to radio. Sometimes I feel so bad. Whoa, enemies in them eyes on me. I got no time to feel alright. Nange timidwo guru, abe kudagena ndagenyo. Mami timidwo guru, abe kudagena ndagenyo.
Wasokuwa na mama tunajiriria. Nani aje atimize ndoto zetu. Nani aje atukumbate kwenye baridi. Ama jimi minajiriria. Nezo ku, Britton on the beat. Yo, majonzi hayato kwisha. Vagaboy TZ. One day we're gonna meet, man. This is so cool. Fade out to classic. I'm a Gino Barrios. Game changer.